ndoto ishapanda inachomana hema. Nijibu ndio sio, nijue kama penzi langu inachosha. Ike una tatizo sema baby, mana kidunia mviringo.
Because I love you,
I love you.
Usiondoke ni umie, I still want you,
I still want you.
Moyo wangu utulie.
Girl I swear you don't lie,
I don't lie. Why lie?
Oh, look into my eyes,
I don't lie. Why lie?
Komisiondoke mami, I don't lie.
Zinakuwa kubwa nikishuku siku moja utaniwacha. Hisia hii inanitesa, inanifanya kichwa kuniuma. Nakupenda hivyo bure, usichanganye na watu bure. Nakupenda hivyo bure, niko tayari kujitoa muhanga.
Siwezi kukudanganya wala kukuhanya. I swear to you in the name of my pensi, eh.
I don't lie, why lie?
I don't lie,
I don't lie, why lie?
Kwa nini ni kudanganya mape?
I don't lie, why lie?
I don't lie,
I don't lie, why lie?
Why lie?
Girl, I swear you don't lie,
I don't lie.
Should I lie, why, yeah?